wanta kujudge vibaya. Ishi maisha yako bila haya. We ni fire, fire. We ni mbaya, mbaya. We ni fire, fire. We ni mbaya.
Wamini bad mouth, wengi wengi bad men tryna make sure they step on me. Na siwezi wacha, yo ndo wanataka. Turn the lights on, let them see. All over the seas I go. I roll on a different floor now. Zidi kuwapa mo. My household will never slow down.
When in Mali they can't put a price on you. Bei kali utazidi kubaki juu. Na manyani watabonganganga. Na haka zao hawaoni. Ndo wakutupishe radadada. Wakutowe kwa mishoni.
Usipokula nyama utakonda mbaya.
Mbaya. Na ukikula nyama utanona mbaya. Na binadamu wanta kujudge vibaya. Ishi maisha yako bila.